yande sappo e jeɗɗi min ta capan tati siɗo kala ngu habaruji fulfulde kori jam woni e moɗon le koye kibaruji en kalan haalane ase o wonno ko to enɗan tanda le département mo gayno ni hono yimɓe tawaɓeɗo enɗan wolde waɗi hakkunde muɗum e duroɓe goɗon ɗum waɗi du konda ni hono fawar joni bononɗa caggal muɗum hooreɓe gaye yeeyi to enɗa fukkino hakkilloji yimɓe nanni fandan to enɗan département mo difade so hi sama ndungu ngu enɗa e leyi hantode lewru wandu juin ndu enɗa ko watto e dow hembre guure capanɗe nayyi jeenayyi kay wonko heɓɓay kay wonko heeɓi awi ndenno ndu konnoɓe mbi ndungu ngu no tawɗa wiswis uji hikka o enɗa ennana ko docteur o haaldu o majjum yewtere men pinno studio kala ngu hono aljumare fo eɗen kala haala laddeji e jaaye hande e jande ladde domande département mo gaya ko laati yimɓen ɗon no bonni no sanne to enɗa Soumane Amadou janganta habaruji e fulfulde kori jan hirti e moɗon goo fuggina en puɗɗiran ni hono fawade jonde kondani kibaruji ɗi enɗa wiide ke keñan joyyi lewru juillet ndu enɗa wonno ko horejo leydi Niger o yeeyi ardowade mabɓotudde hono fawade jonde kono suudu hono yiite courant ko fo tenage ko laatide konon tawɗa hono sembe koyete mégawat ene capan tati ɗum ndu wallatawani gallude ñamede enɗa hara filla kon darto hono courant o enɗa ko watto galleji hono fande ni ujunaji capanɗe jeeɗiɗi ono ko nawtorto ɗum hiisa himɓe ujunaji temedere ujunaji keɓe joyo kam wawi ndenene kadi nawtorade courant o nder région enɗa mo ñamey hisamde ko watta milliard uji noga franc CFA kam wonno ko nokkurne ene ñiɓira ɗum wonno ko AFP wonno ko fanden ANP ɗum wonno fedde leydi Niger hokkore kibaruji yettine ɓiɓɓe leydi ndenene kadi konna suudu courant yiite ndu enen ndu goru banda hunnon ko laati wallan hono fawar jondi konna ha filla ko darto hono moƴƴinde yaade e courant o enɗa alle e wakkatiji goɗɗi fo courant o no taƴa yerno ANP holliri fawar jomɓe mbi ɗum wonno ko horjo leydi Mohamed Bazoum haali nonni ele kibaruji ɗi enɗan ni fawarde joni har filla courant jokka e jatina to enɗa agasi nokkuto Nigelec kandu konna no ɗon no taƴa no wartira courant uji nder gallude agadesi kañum arlit ɗum ndu konna ko jeeyi ɗum woni ɓe mbi hono kokkol yiite gol enɗa wattano ɓe jirrini enɗa Allah e hono tawa fawarde joni caɗale har filla machine ji mabɓe to enɗa to soni char ko laati du no wonno ƴewtine fawoɗa Moussa Djibrilou kañum wonno docteur kawjiɗo hono fande campagne Nigelec to enɗa agadez nan ko halni Moussa Mamando fi o ko firta e fulfulde
nawtortoɓe hiite courant iɗum ɗo iɗum adana ɓe hiite courant gue enda dalila adol hiite courant gue du kaw woni soni chara yanne bonu neno e machine o enda deɓe bayilde enda eɓe kokka himɓe hiite nder balɗe sappo bittiɗe ɗe enda kayre made woɗa sanne ɓe lili ɗum waddanaɓe wonne joni amman de waddaka guina ɓe adi wonne desine de ɗum wowi gollirde ɓe gatti kayre ni woni ɗum nawtoro joni iɗum hokka himɓe hiite se courant ko heeƴa sire agadas e arlit no waɗan méga sappo e jeego ekkudeki amman joni nder ciye ɗiɗɗe enda fuu méga jeenayi no woni ɗum hokka ɓe gam machine mo ɗum tawra méga goto no waɗata ɗum du heeƴata ɗum hokka himɓe hiite ge en fuu golloɓe amen jemma e ñalowma eɓe dari nder bangueje eɓe golla
jeen to enɗan gender du soni deppo kam wonno campagne ndesowo no fawar joni nebam kara ji essence jonka mbiyen ni ɗon woni ko keña nde enɗa yantati min ta capan tati yiite haala mum haalama ɗon saabu nguɗu waɗi ɗon enɗa nguɗu waɗi bonanɗo saabu himɓeɗon maayi nder majjum e neɗɗo goto konɗani barmuɗo sanne yiite nge ni hono caggal muɗum wonno ko ɓe ballodiriɓe keeɓiɓe ñifinge Allah e fande ballaga asecna ɗum wonno ñifoɓe yiiti jooɗiɓe hono kollagal lanaji piroy tom hawtade fawar jondu e ballaga sa tom waddi kandu konɗani mobile aji muɗum goduɗi fawar jondu konɗani hono ndiyam hawtade eɓe sorage du konɗa gaari balliti commandant Hamani Abdul Aziz kañum wonno horejo hono pipaji ton enɗan ɓe fawar jondu konɗa gender nan ko halni Ali Keita
loreg citerne noon tawraɗi e nebban gasoil citerne fuu no tawra litreji ujunaji capanɗe joyyi ko nebban gasoil no woodi lore citerne gon ka wala gasoil ka wuli ika dari fa ka hooƴa peewol sai hiite gen ummi wakkati goto himɓe ɗiɗo maayi gattoɓe nebban gasoil ɗan noon nder nokkure den gaɗa mum fara kulle baroje hiite nder ko yaawi nder nokkure den waɗay golle mum no yiɗira kan da waddi saɗɗara ma ko warta hiite gen lawlaw sa tom waddanimin balla farbarol mum e citerniji diyam ɗiɗi e hawtade e sarusi hawjine e fi laaɓal
non ni fawar joni ase jabbido wonno ko to endan tanda don du konda nanama malfaaji dojji ton enda e der wuro tengo mom baytunga kany e wuro fani tengo run toa tanda fule commune tanda onon departement mo gayam don du konda walde won ko watto enda dun sabi on horebe departement mo gayo enda be jey ton tanda gam batte Allah e be pokkin hakkiloji himbe endan tewta du konda jam e se wartam asumi abarchika won prefet mo gaya nani ko halni fadal alu tiagal ko be jey yoyde himbe ben enda.
Le samedi passé, il y avait un souci.
A Saint-Bétide, on a refait Naral Nati à Kondibiburo Mambé Tunga et Durobe Dido Berou Toa. Wakatino, Olkonatuno, Hakunde Map, et then on Sukab Umatore Durobe en Côte Malfa Konbi Teka Aka 47 Nangino Pella der Wurongo, et Huli Inde Nimbe, et Tavini Biburo Beto can be a fake goat. Then no minil de Sogiji Kaudit Filan de Nagu, de Inoide. Fi ongan wartirde portal dun sabi ko min gadi do hande yidude e lenyi didi din fu gam wartirde portal e naral hakkunde mabbe min nangi jogi be malfaaji ko wala e lawol ben fu tetu dedi wodi du be pirete sawru gacce mabbe gadi on
subir les rigueurs de la loi.
Dans les régions Agadez du Kondani en Pamini de Kol Djungo Ginam wadi do reji do naral gam bat fu tutte golleji basol hono faane njani iranyom toyte azalik dun du konda so mi na kam wono hono campagne on kanyu e fawar jondu konda ni horbe leydi Niger ka won ko dekkiti jongodo derol gam batte Allah e wallutude dum dum wada noga e jetat lewru juin du enda hakkul mabbe campagne leydi Chine Mbassowo on enda dum waddi ko fa hande ni hono kambe taabe to enda arlit ha lobe do inde bibbe leydi kambe dum be won ko be jido majjum dum wono ko Al Mustafa Alassane goto e horebe fawar jondu konda pelle de enda haali dum do bandimi ta to enda Gungu Muhammad tawaddo ya Gungu Muhammad dan tani kawr ko noddimo do challalol
Mengi ko minister kawjido fi arzuku gondo le lady o deki jungo do talkuru gon hawte dada e company basol iranio ene anni du ko company o enda mabbi gangollo e majjum imma halobe nane kolli metal berde mabbe har fi rafi do tanade labal e labi lamu lady niger illa wakati mon dum famani iranio company umuraren biddi o nawtarade dabareji gon kesi bi'etedi legacy dundu ga wasude iranio no bonna diyan tawadan der lady nan du leydi Niger en annana dabareji di enda wala du dalila ko wadda wi e du wayla sigila mu annuden on endan du wadda goddum mo en anna wala du cirani do dum
e personne a été préparé pour cela
nan faale le kibaru do gallu nyame sen kise keni kerol gallu ji kewna na gure kewnder gallu leydi men Niger wakati julde laya himbe no gollitoro nawtoro fa sanen ko nan ledde alle duppugo layariji mun e juddol mun e jongol mun hitaade hikande ko hisa don gallude nyame dun yaari ciagal sanne e goldugo e ledde endan ko duudu fu goldena e julube kanon julube den endan ko heewdu fu julube ledde on ko gollida dun waddi ko faande bi tan mamman seyni ono secretaire general na mo hawrtere goldidobe e ledde he o famini bandimi Mukhtar Ahmadou dum e dum waddi e lay julde la yade
80% de population
gallu nyame der himbe hermi chapando jetato fu juddi ray la yaaji mu en e leddi gan duudal no kujeto leddi chonete sodaka be doytanake kollitoje de be gadana no der mun hawra juda e lochi jande ko wattete e la yaaji di himbe gollidi acci leddi den amma himbe pama wodi gollidol julbe jaman e mo andan o demmun gan ko watta julbe ko jaman sa kuji ujner e kimetati kan watta do jondi nawtortobe amun dey buray sa kuji kema jetati ko soda dudal fu goldidana dulbe leddi kandu bonnere mun no buri nawtorade e leddi
a detruit plus que le bois
en janto en difa kale hala ndungu gure kewde won ko heba awdi wakati mo kalti en dum wonno ko fande Issoufou Alassane docteur Kawjido fille demal ton en dan difa o andini bandimi Mani Moussa ko hitande hikka
cikin gari 210
yarci e keme didi e sappo minen kawjibe sarusi deme deme golliditta noodi chapan ene e jene do hemre kebude awi gandungu endan de den miccito illa balde sappo arane lewru wittinu du enda tobo arano go endan wadi tobo gondu tobi fader balde sappo chakaje de enda amman der balde sappo chaktide e lewru du endan tobo go enda hebaka fa warde joni hokkere men tawra gan fudu to dum awi dudal awre den en fu gawri non awre den du no haja diyan sanne
so hanzi ya bukatar ruwa
fa anden di fanta en sakulla goddo kawon be bi ko ndungu hewi dum buubi keewi e lay wuro gon e lay baadeji fa e lay cuudi buubi ɗiɗi konɗo heppata ko wawi wadde har fila ko dar cellal himɓe Nuhu Mallal Souley ka wona dow inde hono fande direction kawjiɗo fila ko darto cellal to enna himɓe nani ko haalni Mani Moussa Fahande
moy seeda kan zaaji kamane
kulle belde hano dabina en namanguuje gatta ledaji mabba tabubi fongo e ko e chondata dum codowo soda yara wuro himbe nawturo hemun dum wannan jomun na walla deni asodi a yari wuro ko wodi woni lote faalaba fadde dum nyameti deni ni hebaki do gada himbe nyami dum sai tawa e gadi doguru e turre na na walla gum fere chonnobe chobbal he kosam kando buubi no tawa don en denni ko wodi woni be denadum wakkatiji gon min gadi podol hakkillo yago e chonnobe kulle to buubi boddatako be gatta kulle be mabba hano ko nandi arkillaji ni en de joomu wari sodi linya cede mun itte hokki
ANP kawasarusi koko kibari mule Niger wi ko watta milioji chapande jego e jego euro kanyu wano ko ino erpen uon denda lede erapo hoki le Niger gan wali tu dedung ele fi kondarto hono arzuku mumu goli dirto. Nundu kwa na chagal hono fawar joni horejo gotu bietelo Joseph Borel wadi jahangal o yidi horejo le Niger. ANP vi nene endere maju holi wide kedu ebe adi yade yesu du kwa na mengada kedi kwa hani wadi nede le Niger do mbalaga sambalaka yatna do dubi na inoga ego yade dubi United di enoga e tati yerna a NP haliri yewtal men pindu en kali hala en kaltanani do fi ko nartu laddeji doma di ton en nder departement mo gaylati laddeji du konna no wodi sakullaaji ko won torri dum no torra leden torra du konna fungoji ko tawa hen dum du konna ni himbe bibbe adamaabe kay buri heewde wadde bonondaaji di bakuta woni tegol mbakaaji e kulantere goddo sawi nder mudum commandant Bouloweydou Amadou kanyum won docteur kawjiido fi ko nartu laddeji jaay ton en dan gaya nani kan hawji filla ndiyam e laddeji to en dan gaya nani ko haalani bandi min fadal alu firta e dengal fulfulde kaw yewtere min pindino.
Au niveau du département de Gaya,
département mo Gaya o min godana laddeji doma di tati goru basunga no wodi foga beri kambe derenere mo bana wodi ledde de fungoda kena no torre arande fu bibbe wuro no ken e choppal maje nani du fi wonji tagol bakaji kulle de woni no torri ladde domade de fudu de goru basunga de puri dum du wadi ko der wakati chakitido min kebdi sador maje bibbe wuro ben gamminji ana ko nawtoraki e ledde den no don duuda sanne kam jundu sabi ko min kingi sigila kawjotodo ledde laddeji do maadi dim wakati fumi den kalana bibbe wuro Gaya seni be hacce choppugo ledde gol to fu rafke jara nyamri mo fillamo wonana no wadde on na yotto do gam tobo duudata
alimentaire
sarusi modon no hokka bibbe wuro be lawol soppude ledde tawido idum wodi basi ko waddanta ladde do manden dume bawdon wiide do fi o
en principe les quittances
dalki dimin ko katanimbe lawol soppoyde ledde dum noko ledde defirtede amma ko min gari do der departement o min kebi yilade do laabi dim ko latinimbe gartana jabude talki nya choppa ledde e warde no sonnam don do sabi bini ko min acci kokkol talki din kadenda gam do endan min gala lumo to ledde sonnete
noy fi guli laddeji gontiri der département mo Gaya
a un moment donné nous sommes
wadina wakatiji ko ngulu laddeji torri no min fudu de demangal hanti buri na ko nguluji gere no jotto fadde lawol koltadom misali hikka min kebana ko watto nguluji ladde laso hektaruji kemenayi woni ko dum bonnani min denen gade e gollangal idum wawi tindinde nimbe e andinde dum wodi du bononda on no woni hen e beydorade yeso
na wantara mba ya hada ni kibaruji ekedi sigilaji kwa wate studio kalangudo tati didi ejoyi sado ngodi lamba RTL fano wadi. Kede edu kwa na mama ada wada na onye utarimene maune wate ene jota kaleng dofi jande kwa ato enda bandele rejo mwe zender dofi kodo mwenko sarabe hani wada ba jodi kwa na mama ada ni wada kibaruji ya dengal hausan kwa rimine. Assalamu alaikum, mbalente jamwadi.